car, let's take it for a ride. I know a couple places we can go and hide. Homie, shaomba ruhusa kurudi hadi kesho kutwa. Mfukoni pesa ya mafuta and we'll be alright. Don't you worry, nobody has to know. Tunapoenda ni siri personal, yeah. All I need is your trust in me, baby. Give me what I need.
Okay, siko busy na dhani nisha kumbia. Na hivi kichwa iko sawa, mambo yote nisha clear. Mbona, utafry my idea. Kwanza nsongeza sana, usije nona mekamia. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadhani yeti niko busy na hustle, kube na jibebisha niko pembeni ya.
You and me took a free. No one else to us. You and me took a free. No one else to us. Stress, take it easy.
Don't want no concert on my mattress. Baby, come take all my cash. For like a Debbie, say she got it below. Because I'm always getting the ash.
For sure, you know I got the Gucci and the Louis. These are the homies, all these niggas, they can see me. These are the niggas always trying to undo me. Maybe cause it on my mattress.
Let us sim, wake up flight mode. Tia kwenye poch, mambo ya sije kuwa mengi kaja kuleta maugomvi. Si unajua mindo boss. Sim nyingi kila saa, alo alo. Wanangusha wapanga kitambo, wasione kimya kwamba leo na jambo. Wanadhani yeti niko busy na hustle, kube na jibebisha niko pembeni ya.